deni neddo no hidi luttina diyam jaccudan der nyaloma de neddo suumi den neddo no handi nawtoro e nyamandeji gon e diyam lemuje hano diyam olam e kulle nafoje bandu gondudi nebban no Abdurrazak Bello lokotrojo mawdo kawjido filla nyamandeji nyipoji bandu holliri
la première chose
kungel aranel kanungel woni jarol mboydi kembam e konandi emum ganko wawa yida kena litereji didi na tati ndiyam der nyaloma amma jonko nimbe no tawa lei lewru suuma yere ko watto litereji ndiyam didi ma tati din kebe le nyaloma gandudal golleji nimbe der jemma onnom ko nimbe kani hinade emum woni hojjo ndiyam duddam fadde neddo no yara liter goto ndiyam e lawangal yartana wer liter ndiyam goto le mintaji chapande tati din fu dum no wadan ko ndiyam bandu neddo beydo
gada jarde ndiyam nyamandeji gondo don ko nyamete gan hisa kantol ndiyam bandu
ot element ki extra
nyamduji beydoji ndiyam bandu woni nyamol bibbe ledde ko sabbi bini dum dugam bibbe ledde dem ngodana na vitamini e kulle nyiboje bandu kanje du beydata ndiyam bandu tagado kungel didabel kolowel nafakka ko tawa le bibbe ledde dem ndiyam ko de dadum on jidu chapande jetati yade jenay on fu ndiyam yarte wakati kumtari
hala min docteur nyama degi di min kanda min nyama der wakati o
toujours pour mieux gérer son hydratation
nana de birta haw joro ndiyam bandum to hantu yida kana neddo acce nyamde goro jarde sigari atai gandeni neddo yari dum idun sabano dun jewal chalbe dudde fayi koy dum wodi wi'a jarde atai no wawi yofude chalbe nitto ba ko idum wodi amma le lewru suuma yere to ndiyam bandu neddo hantu gam jomu hepta luptinde ndiyam dan dum wadi kono sabano jomun kanton ndiyam bandum kase nyamduji di jida ka nyame le suuma yere woni nyamduji chabantodi neddo donka misali nemaji di griji tawa lemu wodi du ndiyele belde den do yida ka yare wawtu fu gandeni on jaride sanne neddo no domdete sangare mum amma sino on jaridu sanne der jamo ko dun rimono tan woni nyaloma on no sabano dum domka fa wadana dum jilo
ki va entraîner des vertiges.